Bia bitongole binakyewe bitakabanira obujjanjabi obulungi bigamba nti bingi bikyasaana okukola Uganda bwe baya kutuusa kirooto eky'okufuula mukenenya olufumo omwaka 2023 we gunaatuukira. Nooru Nakibuuka Musisa amyuka akulira Center for Health, Human Rights and Development, SEHAD, agambye nti newankubadde gavumenti ya Uganda eyagala nnyo okutuukiriza ekirooto kino eky'obutaba na nsimbi zimale zirwanyisa mukenenya nga ziva munda mu ggwanga, omwendo gw'abantu abapya abakwatibwa akawuka ogukyali waggulu n'omuwaatwa mu bujjanjabi obuweweeza mu Kenenya kukyali kusoomooza kw'amaanyi oguyinza okulemesa okutuukiriza eky'okumalawo mu Kenenya omwaka 2023 we gunaatuukira.
Newankubadde tuli ku mulamwa mu ngeri eyo, waliwo ebintu ebirala bingi ebiteekeddwa okukolebwa. Waliwo okusomesa abantu, okulaba nti abantu bwe baba basomesa bafuna obujjanjabi. Waliwo okuvujjirira ennyo gavumenti okubeera ng'eyongeramuko ku ssente, okulaba nti ate eggalawo omwatwa guli ogwaleetebwa abavujjirizi b'ensimbi abaalinga batuwa okuva y'obulamu ate ne baba nga bakendeera. Tetulowooza nti singa ebyo tuba tubifunye ne tubanyonnyola akawuka ka mukenenya, ne tubanyonnyola ensonga lwaki bateekeddwa okwekebezanga, lwaki abandi bateekeddwa okuba ku ddagala, lwaki abalamu bateekeddwa okusigala bwe batyo, ne gavumenti neteekamuko ku nsimbi abantu ne twogera nabo, kiba kitegeeza nti nno kijja kuba akati wakitutwala.